December suka kuwo bonge muhle ngeze lo December siya kuwo ngicela nkosi cela kubenomehluko lo December suka kuwo bonge muhle ngeze lo December siya kuwo ngicela nkosi cela kubenomehluko Danger. Angifune muzo musha. Iyothe ndingifuna lo.
Only one.
Benokthula mndeni yami.
Makubenokthula siyegugula. Ngoba masibambisana siyajabula. Izinto siyalunga. Siyathuthuka. Abantwana bayafunda.
Yeah. December I'm not home, cause I'm in and out of shows. When my son turned 2 years old, catching flights and feeling low. Office didn't care or no, still I gotta get the dough. I can't stay, I gotta go, I can't even take it slow, no. Ansathanda ukuphila kanjena. We used to solve problems together. Ngiphilela wena, mamela. Lord, I pray, keep my family safe. Hope we all get through this phase. Man, I wish that I could stay. I don't think they know my pain. They just know I'm getting paid. Say I'm taken by the fame. I'm not home on holidays.
Yeah. Angifune muzo musha. Iyothe ndingifuna yo. Benokthula mndeni wami. Sibanga into engekho, sibanga uba. Sexabana sibanga imizyoba. Just ngayakhanga, sibanga ifa. Sasebenzelanga. Babotwa babizi nganga mafesa nje. Munyu tiksa konuba nekangeke nge. Gane ziyazwana kodwa antaba khulumisana. Tu mama nomalume kazi ngikhuluma nawe manje nje yabazwana. Into engizoyithini le ngoba umalume akasekho emhlabeni. Banozongibonisa ngiqedele nkinga ngoba ubaba naye akasekho emhlabeni. Kosi ngicela kuwe December suka kuwo bengihuhle ngeze lo December siya kuwo ngiyacela nkosi cela kubenomehluko angifune more danger angifune muzo musha iyothe ndingifuna.